Programu ya lishibi kwa kari okulanda kuposa finish.
It's that 10 of 10
Muzo aka Alphonse
exclusive from GuccciWalk.com.
Leka nkulondo rele fintu na pitamo. Ndafika patari sana ngana shikamo. Tetinte mwama chushtuwa wachapamo. Umweo wandi onse mami naripampamo. Pano mfikile bengi abashisekele mo. Lelo icha kunte mwale kachisemo. Lintu na lechula tawapile mo. Indala mashilenga lelo umbwene mo. Narikute muisha ukuchila muchipimo. Echo umwena nshintila mwishkulimo. Shakusa nsa mukale nshikushimo. Ndandile mo mapinda na kalimo.
Ushiwane mfwa wino viriana lebala. Ukaiwe utemu afienga nde kulomba. Kano nde kulomba. Ukamba na chinji aine. Kuma niwezu ni kambisa. Ukamba ni zimvela. Why aren't you happy for me?
Nani tulile sana pale panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Pia nishupire sana fitu kutuwa fuma tetine mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbi kali chochela sino lupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
Dopest freshest name in the game, ladies and gentlemen. Let's go. The said prophet is never respected in his own town. I'm here witnessing my people trying to put their own down. When the soul me get the crown, that's when I saw the frowns. I know they staying clapping for me every time I'm winning. So got that mule and jafwa peta ni shimule and tambafie. Mwale umfa wino fide fwebo twale lambafie. No mula mbafie, umupambafie. Inene wali musalupe sambafie. They prayed for my downfall, emi no moku fimba. Bachi nebo shipanga meshi ya bachi shimba. Elon shila tero na tampa. Whoever's at the top undi mupamba.
Ushiwane umfa wino viriana lebala. Ukaiwe utemu afie ngande kulomba.
Koseni fie
kano nde kulomba.
Nde isoko.
Ukamba na chinji aine. Kuma niwezu ni kambisa. Ukamba ni zimvela. Why aren't you happy for me?
Nani tulile sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Pia nishupire sana fitu kutuwa fuma tetine mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbi kali chochela sino lupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
Akambondo mkutu. Yeah, Muzi. Ngana pisha mokuntu na fumo butali. Tetinte mokubweke lako kwa fula bakali. Ndaimona fimo na ngula makali pali. Ndakai ichi nganse shatapali. Njibuka beri no kulala beri. Indala mafiani ndinga makaveri. Ubuchushi na ribu pundi la zeri. Tabuwa kankonke pochari pwa eli. Elio njibuka no kuya kurupiri. Nji umfuafie mami na pashili. Ikala dondolo na ngula shiriri. Walale kawanto ryobo wabafikiri.
Ushiwane umfuwa wino viriana lebala. Ukaiwe utemu afie ngande kulomba. Kano nde kulomba. Ukamba na chinji aine. Kuma niwezu ni kambisa. Ukamba ni zimvela. Why aren't you happy for me?
Nani tulile sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Pia nishupire sana fitu kutuwa fuma tetine mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbi kali chochela sino lupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
North is in the building.
DJ Dro.
Muzo aka Alfonso. Favor. Reduction. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. It's that 10 of 10.
Exclusive from GuccciWarp.com.